Si je pense en avoir. Ndimadziwa, ndimadziwa. Zose za tsogolo langa, zandiveka mpete mwini komo langa. Ndimadziwa, iva ndati ndimadziwa. Wodzalela mbumba zanga, wodzavomeleza zofoka zanga. Oh, I know you're my special somebody. Oh, I know that you're mine. Cause I know you are.
I know you are.
Ndikudziwa ndiwe uzandisamale.
I know you are.
Ndikudziwa ndiwe uzandidondoze.
I know you are.
Ndikudziwa ndiwe uzandisamale. Ndisaza nongoneze pondo kucha kwa mama wa. Ndisaza sanduke chitonzo useli kwa mawa. Utakalente tifuto tita nchota nkawa.
Has anybody ever told you?
So kuya sizima kukala ywe. Dima dwala, dima pusa inyene. Ukantalikila, dima sowazo chita inyene. Dima dwala, dima pusa inyene. Usama sowewe, cause I know you are.
I know you are.
Nikutiwa ndiwe uzani samale.
I know you are.
Nikutiwa ndiwe uzani donjo uze.
Spencer, I'm water.
He's up.